like a boss.
Mishindaga vikam, jua disipendi kujam. Niki drop my jam, manzi yako anazikram. Alafu ya madam, miu mkeka na mabas. Chuka ukuwaga katam, naka napenda mashash. Nimechizi na hizo lips and eyes. Ushuria menibebe ya ma hips and thighs. Na unasikia nataka this and that. You drinkisha slow mo na inani entice. Hi baby girl, nimezoza uku east side. Kijana ya Vegas, chiki na washika. Kijana mula, minaweza kuspoil. Nikupati FM, ukazoze uko insta. Niaje mam, nimekuno kijo wala. Niaje mam, baby minataka jo uwine. Niaje mam, ukiwine na feel fine. Niaje mam, niaje mam. So baby uneza zungusha yo biggie bam. Zu, zu, zungusha kidigida. Ay, baby uneza zungusha ukidigida. Zu, zu, zungusha ya big big bam. So baby uneza zungusha yo biggie bam. Zu, zu, zungusha kidigida. Ay, baby uneza zungusha ukidigida. Zu, zu, zungusha yo big big.
Stuwa panda right, sis, tuwa panda left. Pia kichwe naza songa kama mdigida ni less. Ndo kudonjo na maulan gala na mabrothers gather. Kisho mbichi jino bagi na majordans a black. Zungusha yo biggie bam, purusha yo digida. Munguza yo milligram, buluta yo indica. Mini chapo siku nzima, fukuzo yo minute man. Udagu isha fikia bwe waki, chunguzo yo huzita. Ni aje mam, sitens niko na phone. Ni aje mam, niko na big, big, big bomb. Biggie, biggie, heavy, heavy na kupea steam. Unona mbili, mbili, epilepsy.
Niaje mam, nimekuno kijo wala. Niaje mam, baby minataka jo uwine. Niaje mam, ukiwine na feel fine. Niaje mam, niaje mam. So baby uneza zungusha yo biggie bam. Zu, zu, zungusha kidigida. Ay, baby uneza zungusha ukidigida. Zu, zu, zungusha ya big big bam. So baby uneza zungusha yo biggie bam. Zu, zu, zungusha kidigida. Ay, baby uneza zungusha ukidigida. Zu, zu, zungusha yo big big.
Ati pum 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 mungithani mini sosa. Mpua na daivako za kibenza makirova. Buda na zichocha nkipata nda mchota. Manzi mloyo labda kwe metoka ocha. Ati kwanza na dai manzi ya metoka kilimani. Vibe ni kitupa ashada ya tikumari. Lakini kongo kweli ufika hapo spatikani. Mapimbi mabani unacha kwanza waradi.
Basi 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 baby kuna venyo na nibamba. Nakienda miunajua ni tahama. Kuja east kwa mabis kula lunch man. Nisha kusoma achapele kena rada. Ati baby kuna venyo na nibamba. Nakienda miunajua ni tahama. Kuja east kwa mabis kula lunch man. Nisha kusoma achapele kena rada.
So baby uneza zungusha yo biggie bam. Zu, zu, zungusha kidigida. Ay, baby uneza zungusha ukidigida. Zu, zu, zungusha ya big big bam. So baby uneza zungusha yo biggie bam. Zu, zu, zungusha kidigida. Ay, baby uneza zungusha ukidigida. Zu, zu, zungusha yo big big bam. Ay.